This is an MUT Radio podcast.
Yeah, definitely. Siyabonga Nomvete is with us, namhlanje. Uyazi ukuthi ke he was the main speaker la kwi usasen of ceremony ebikhona khona la eMangosuthu. So thank you so much for joining us. Siyazi ukuthi ujahile, but just quickly nje, thank you so much for joining us with MUT Radio.
No, ngiyabonga kakhulu mfowethu ngoba ungivayitha uzomuthi ngithi abantwana la MUT.
Yes, yes, siyazi ukuthi you are a legend in the game. Lento basayenza bona, they are still basakhasa bona, where you've walked wena wabona konke with regards to esports. Maybe just tell us about your days before sifike nje namhlanje. Just tell us about the days, mhlawumbe ama memories wakho nawo, and which team ocabanga ukuthi waba ne season enhle kakhulu kuyona.
Yeah, my memories are mfethu maningi kakhulu, kodwa ngizothi ukushaya lapha nalapha from African Wanderers ukuya ku-Kaizer Chiefs ekubeni kwaba yini iqembu lalikhosi elangithatha langibeka. Ngakwazi ukubonakala ngize ngibone Siyabonga Nomvete wanamhlanje, ngikwazi nokuthi ngidlale lamaqembu njengoba Bafana Bafana. And lokhu sekuwukuthi ukutshengisa abantwana ukuthi guys, I'm the legend now. I'm no longer the football player. And so ukuthi nina nibukele isibonelo umuntu enokhulela elokishini ukuthi nani ningihamba le ndlela nize mfike la mfisa ukufika khona ngetalent elinalo.
Mhlawumbe kubaluleke ngani ukuthi sibatshele manje besala e-university, mhlawumbe besakuma sports akhona before they go to professional football or any other sport for that, say, for that matter. But kubaluleke ngani ukuthi sibe nazo lezi nkulumo with them as besakufufusa?
Yeah, ukuthi ngingasho ukuthi abanye ba give up kalula, especially mabebona ukuthi impilo ayibavumeli ngale ndlela abafisa ngayo. Kodwa kubalulekile ukuthi labo as more talented ukubekezela nokuthi uyikhandle ukuthi uma uyifisa into ukuthi uyenze. Njengoba namanje bezoya kwi-tournament ye-championship abayodlala nabo bonke abanye ama-schools, ngiyacabanga ukuthi kufanele ukuthi basebenze ngokuyikhandla ukuze baphumelele, ukuthi bayiphakamise, ngoba awusayeli ukuthi uyodlala as individual lapha, uyomela isikole uphinde umele nabazali bakho ukuthi yonke into eniyoyenza ekugcineni kosuku kodwa ama-results efanele abe khona.
And njengomuntu, before I let you go, njengomuntu who's been in professional football, mhlawumbe siyazi ukuthi ibhola alone is not enough, mhlawumbe yini iphi advice ongayinikeza umfundi kakhulukazi osisemangosuthu who has this career that is booming in football or any other sports? Is it only enough ukuthi adiphendele kwi-talent lakhe, noma mhlawumbe khona ezinye izinto akumele azibuke?
No, ku-important kakhulu, especially uma use-university, ngoba bonke abantu bayafisa ukuzongena kwi-university. And once uma uthola ithuba elinjengalo leli, nalo li-grabe ngezandla zombili. Kodwa into e-important kakhulu ngale ndlela, i-education yona ebalulekile, ukuthi funda ube nezicu zakho ozokwazi ukuthi lezi uyifayithelile, ngoba ibhola li-short of career. Sometimes ungayitshela ukuthi ungahamba uzofike njengoSiyabonga Nomvete, uthole ukuthi awusafikanga, uphuma umlenze, mhlawumbe kube khona into ezokuphazamisa empilweni. Kodwa i-education yona ebaluleke kakhulu ukudlula zonke izinto.
Mr. Nomvete, thank you so much.
This is an MUT Radio podcast.